afeenuhu le aqalka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Mareykanka ku dhintay Israa'iil laga yaabo inay kor u kacdo. Isagoo wargaasha la hadlayay Arbacadii shalay ayuu Kirby sheegay inaysan caddayn tirada dadka Mareykanka ay ka yihiin 150 qof dad lagu qiyaasayo oo ay Xamaas qafaasheen magaalada Gazaana lagu hayo. Sida uu sheegay Kirby, waxaa gobolka ka socda wadahadallo ay arrintaasi ka leeyihiin Israa'iil xulufadeeda iyo saaxiibadeeda si loo xaqiijiyo sidii loo soo celin lahaa dadkaasi la haysto.
There are some countries like Qatar that have open lines of communication with Hamas. So of course we're casting the net wide as you would expect.
Waxaa jira wadamo sida Qatar oo kale ah oo xiriirkooda uu mar walba furan yahay gaar ahaan dhinaca Hamas. Marka dadaalkeenna waanu kordhinaynaa sida aad dabcan naga filayseen. Waxaan doonaynaa inaan dhammaan dadka la haysto u soo celinno qoysaskooda, gaar ahaana dadka u dhashay Mareykanka. Taasi su'aal kama taagna. Afeenuhu hadlay hay-adda golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uu kala hadlay Israa'iil iyo Masar sidii dadka rayidka ah ee ka cararaya duqeymaha ku socda Gaza loo siin lahaa dariiq nabdoon oo ay ku bixi karaan. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa booqanaya Israa'iil si uu ula kulmo mas-uuliyiinta dalkaasi oo uu taageero ugu muujiyo. Gaashaanbuurta NATO ayaa waxa ay ku celiyeen cambaareyn kulul oo ay u jeediyeen Xamaas weerarkii ay ku qaaday Israa'iil, iyagoo isgarabtaag u muujiyay Israa'iil.